Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Fanya ni wakabeko low inafanya awa hemi mabisho
low
taratibu na sambaza flow na wabana kimya kimya kama brother J-Mo
low
wanapopatia riski na pasiba mindo kivuruge na wavuruge ratiba
low
angazao nimegeuka mwiba kwenye mageto yao wametandaza misiba
hai hai kwa hii biti kadi na wafunza shafu kwa mwanangu kita mkaminuza
hai hai
alo kutuma kwangu kakuchuza bado nina moto mkali na unguza
hai hai
kama na kukela blow sole
na kama inauma
haina jinsi blow pole
hai hai
bado na kichanga done na tafuta ugali homu waka onye
low inawafanya wanibembeleze nimekaza sana wanataka niregeze
low
inawafanya wajipendekeze nina domo kubwa hawataki ni wameze
low
na wangaza kama black rider nina confidence na si mpi mjinga fighter
low
wachambua kikalori saida sijamaliza mishe mwenderezwa Tomb Raider
hai hai
hake Mungu swapendi polisi wanaotubambika kesi mitaji wanafilisi
hai hai
kuwachana humu haina jinsi hata niimbe kwaya kuna mistari dadisi
hai hai
haina haja ya kuogopana hii dunia kubwa dunia uwanja pana
hai hai
haina haja ya kuogopa bala mgetupa nafasi tu iendeleze sana
no
fanya nionekane serious na wapa michongo wana wananiona genius
low.
Inafanya nijione curious walo shindana nami wote wameitwa ferias wanashangaa kila siku nipo mbona sipotei kama nyandi ndi Filipo wanashangaa mbona nipo simple mtu wa zamani tangu K-Town people
na shukuru Allah hamdulillahi ewe Mungu Baba nipe kazi zenye maslahi na hapa astakafilulai wasani wachawi kwenye mziki wetu wa watu fai watu tunawaza vipi tubebane wao wanawaza kwa waganga walogane mara kama vipi ijulikane na nikigagula mwenye pepo tulikeme
basi wote mmesamehewa haya ni maombi na nyinyote mmeombewa ishi ni kipaji songekewa naweza imba pombe na nyinyote mkalewa huu ni uwezo nilopewa wajanja wachache na tumai mtaelewa
low
ichi ni kipaji songekewa naweza imba pombe na nyinyote mkalewa
hai hai
naweka mezani